kuyinhlanhla kuba lapha kulobusuku enkonzweni yenkosi, kodwa impela kuyinto edabukisayo ukuthi abantu angeke babe nendawo yokuhlala phansi emva kokuba sibamemile ukuba beze, bese kuthi-ke ayikho indawo yokuhlala. Futhi lapho ngikhuphuka khona manje ngani bekukhona abantu abazungeze amafastele futhi behla benyuka ezidaladini kanjalo njalo. Futhi ayikho ngisho indawo yokuba babese bangene esekhiweni, kodwa nje yibandla elincanyanyana. Asizange sikhangise futhi ngisho nasephepheni lapha sivele nje abanye babangani bethu beshaya izincingo bekhuluma ngokuza bezokhulekelwa, futhi sibatshelile ukuthi beze nje. Ngakho-ke izindaba baziqale ukuzungeza kancane kancane, omunye umuntu ufikile evele lwezivili waseke tshela omunye umuntu nomunye umuntu, niyazi kuzongeza kanjalo-ke. Bengifuna ukuthela isikole siphakeme ezansi lapha, kodwa ngikwazange ukusithola ngenxa yokuthi bekufundwa noma khona-ke besizoyikhangisa. Sifuna abantu bendawo bazi ukuthi besingazami ukuniphushela kude nayo, kodwa besazi nje ukuthi igumbi belilibi kakhulu. Ngakho thina ukuba nje besingathwala isikole siphakeme besizokwenza kanjalo, kodwa asikwazanga. Ngakho manje kulobu busuku kuzoba ubusuku bokugcina bezincwadi ezingemuva umnumzane Mesia nabo abanazo lapha namatape nokunye nokunye. Bese kuthi-ke kusasekuseni usonto sikole, futhi masinyane emva kokuba usonto sikole thatha indawo yawo. Nkosi Thanda, ngifuna ukukhuluma ngentshumayelo yokuvangela kusasekuseni. Lokho kuzoqala ligamenxe lesishiyagalolunye, ngiyacabanga akunjalo mfowethu Neville? Na ngokugamanxa kwehora lesishiyagalolunye usonto sikole uyaqala, futhi masinyane emva kwamakilasi kasonto sikole sifuna ukukhuluma ngendaba yomlayezo wokuvangela ukubiza kweso. Futhi kulobu busuku besinikela kakhulu kusukela ngesonto elidlule busuku kwabagulayo nabadingayo abahluphekile. Bese kuthi-ke kusasebusuku sizozama uma singakwazi nganoma yiphi indlela ukuthatha wonke amakhadi omkhuleko akhishiwe, ukuthi wonke umuntu ofikile futhi wathola amakhadi omkhuleko emva kokuba umlayezo usuphelile. Uma sizodingeka sibadedele abanye bubuyele emuva, bese-ke sikhuphula abanye ukuze sikwazi ukuhambisa umugqa omkhuleko. Sizojabula ukukwenza. Futhi amakhadi omkhuleko akusasebusuku azonikezelwa ngemuva kukasonto sikole ekuseni. Ngemuva nje ngoku kasonto sikole kube cishe mhlawumpe ligamenxe elishumi nanye ukuthi amakhadi omkhuleko azonikezelwa kusasa. Ngakho nina ninabathandiweyo benu nokunye nokunye ozela ukuzokhulekelwa, kungani yibani nabo lapha cishe okungenani ligamenxe elishumi nanye uma bengeke babekhona emlayezweni wasekuseni? Okusho ukuthi uma unendawo yokukhonza obukade uya kuyo, ngani angeke sikudonse usuke lapho Nhlobo? Sizofuna nje ukuthi uzizwe ukhululeke ngempela ngalokho obuzokwenza. Bengimatasatasa kabi namhlanje, futhi emizuzwini imbali edlule nje bayeza bathi awu uma uqhubeka wehla ungaqala ukushumayela khona manje. Bekuvele ithabenekele elincane beligcwele. Ngakho ngicabangile ngamavesi ambalwa ebengicabanga ukuthi ngizokhuluma ngawo kulobu busuku, futhi ngifuna ukubonga iNkosi kuqala ngakho konke esenzele khona. Leyo mibiko ibuya kulabo abakhulekelwe futhi abakade emhlanganweni. Izinto ezinkulu zenzekile okwale ndawo encane nje lapha, futhi akungaphezu kunoma kuzofanele kwenyuke futhi kukhulekelwe ngokomuntu siqu. Kodwa ngokubonakalayo kungukuthi abantu emuva ezethamelini bakuthola kangcono kunalokho abayikho phezulu lapha emsamo. Ngakho siyajabula ngalokho, kuhle kakhulu lokho ukubabona bekuthola kanjalo.
I have chosen for a text, faith is our victory.
Manje kulobu busuku ngikhethe kwendikimba ukukholwa kungukunqoba kwethu. Futhi ngifisa kufunda ingxenye yombhalo etholakala kuJohane ukuqala isahloko sesihlanu nevesi lesine.
For whatsoever is born of God overcometh the world.
Ngokuba konke okuzelwe nguNkulunkulu kuyelinqoba izwe, lokhu kuyinqobo enqobe izwe, ukukholwa kwethu.
Such wonderful words.
manje amazwi amangalisayo kanjalo ukukholwa kwethu kungukunqoba futhi manje ukukhuluma ngokunqoba kube khona ukunqoba okukhulu kuningi okunqotshiwe kulokhu kweluleka okude kweminyaka ukuthi ubuntu bebukade buse emhlabeni.
I was reading the book on the surrender of Paris. That where in this last the second world.
Ngangifunde incwadi ngokuzinikela kwe Paris ukuthi lapho kulene ukugcina noma impi yesibili yomhlaba ukuthi ngenkathi uHitler wayelethwe eParis eArc of Triumph bayasho ukuthi kwakungunqobo okukhulu kwaze kwathatha amahora ukuba lawo masosha aseJalimane manje ngesingathelo samabutho edabule ngoArc of Triumph.
While Hitler stood at attention and the whole
ngathi uHitler wayemile ekunakeni futhi umoya wonke wawumnyama phezulu izibhakabhaka zavalwa ngezindiza zihamba ngaphezulu isikhathi esinje sokunqoba ukuthi ngemuva kokuthi sebenqobe impi phezulu kweFrance neFrance yazinikela eJalimane.
And then in London, England, I had the privilege once of seeing there at the
kwasukutike eLandani eNgiland ngaba lenhlanhla kanye yokubona lapho enkomfeni sithombe sebioscope salapho ukuthi yayithathwe ngama Russia ukuthi ngathi Berlin izinikela eRussia.
And how that great
nokuthi kanjani ukuthi lezo zigaxe sikhulukazi semishini yamasosha lezo zinganono ezinkulu ababenazo zinamathiselwe kulabomba imbayi abakhulu ababengazungeza abahambe nje bayongena eBerlin bekungaba lukhulu kubona ukuthi noma yiyiphi impilo ibingake ngisho ibe khona. Mayela ngemuva kwemayela na wonke umuntu edubula nje nemba ngo lapho nje ababekhuphuke khona njengequle likhulu lesikhonyane futhi bayibhunqisa nje iBerlin yaba yinhlabathi futhi ngekathi ngalonkathi bakhipha ombembayi babo futhi abamasosha abahamba phansi angena futhi esula nya bathumela futhi balanda umnumzane Stalin futhi ngenkathi bemdizisa bemngenisa ngendiza futhi yahlala phansi wonke lawo masosha aseRussia ehla ngumgwaqo lapho lokho kusonteka nesitepu lapho besenza njengomnqobi uPaul umnqobi waseRussia. Nokuthi Stalin wama kanjani ekunakeni ngekathi amashumi ezinkulungwane amasosha emasha emigwaqeni yaseBerlin ngenkathi yayilele ingumlotha futhi lapho abesifazane baseJalimane babedlenguliwe ezitaletini nabancane bebulewe futhi abanye babo beshisiwe kanjalo njalo kodwa lokho kwabo kunqoba impela kweRussia.
Napoleon, the great victor of
Kodake ngiyetshela ukuthi Napoleon umnqobi omkhulu osuku ledlule eminyakeni yethile edlule cishe eminyakeni emihlanu ngaba lenhlanhla yokuma eduze kwase Waterloo futhi ngangicosha incwadi encane lapho futhi ngangifunda impilo kaNapoleon. Waye wazonda amafulentshi uyafika ungena eFrance wazalelwa ngaphandle esiqhingini futhi uza eFrance ukuzophindisela kubo kodwa uba ngumnqobi omkhulu wayengumnumzane ohloniphekile kokuqala nje kodwa impumelelo yaye ekhanda lakhe. Futhi kwashiwo ukuthi abesifazane uma babezolalisa izingane zabo ezincane futhi wayesatshwa kakhulu wabulala yonke into eyayingavumelani naye ukuthi abesifazane esikhundleni sokuthi isiphoko esidala sizokuthola babethi uNapoleon uzokuthola futhi abafo abancane abanamehlo akhanyayo babefaka amakhanda abo ngaphansi kwesembozo ngokusheshe impela becabanga ngaleso sile esikhulu Napoleon kodwa liyabo ukunqoba akuzuza akuhlalanga isikhathi eside wayengumnqabeli wokuphuzwa kotshwala ukuqala futhi wafe neminyaka engamashumi amathathu nantathu engohlulwe uphuzo.
Victory of that type don't last because it's not wrought right.
Ngoba kwalolo hlobo akudlali sike side ngoba akusetshenziwe kahle awusoze wathela okunye kokuyiphutha ufanele udlale kahle ngomthetho womdlalo futhi noma ngubani kini uyazi ukuthi emidlalweni yama olimpiki noma yikuphi okunye ukuzivocavoca ngokusubatha awunendaba noma ngabe ufika kuqala emqhudelwaneni kodwa uma ungawudla la ngomdlalo ngokwemithetho uyophucwa ilungelo ufanele udlale ngokomthetho kahle.
And that's the way it is with human life. You can't play the rules of the game of life wrong and expect to win.
Futhi kungale ndlela empilweni yomuntu angeke wadlala ngemithetho yomdlalo wempilo ngokungafanele futhi ulindele ukunqoba ufanele udlale ngokwezwi likaNkulunkulu nenhloso walethela yona lapha.
Now there is so many people that doesn't seem to have any kind of a purpose in life.
Manje kulabantu abaningi kakhulu angabonakala ena noma iluphi uhlobo lwenhloso empilweni. Ikakhulukazi kulolu suku esiphila kulo manje.
People just seem to think that all they have to do is to keep up with somebody.
Manje babonakala bacabanga ukuthi konke kumele bakwenze ukuhambisana nomunye umuntu ngezimfashini zezwe nangokuyenga izwe elibanikeze khona. Njengalokhu nje uma uye esikoleni futhi amanye amantombazanyana egqoke ilokho elincane lithize noma ingubo noma ngabe yini eningakubiza ngakho konke ukulangazelela isikole sonke esinakho kuzoba ukuzifanisa naleyo ntombazana.
Some of the women see on the television.
Abanye besifazane babona ku television elinye inenekazi elithile liphuma futhi ligqoke imfashini ethile. Awu, lokho ngokuthi ukulangazelela kwabo ukugqoka nokuziphatha kanjalo.
And that seems to be just
futhi lokho kubukeka nje kungumkhawulo wokulangazelela kwaseMelika ukuthola umsebenzi omusha noma ukuthola ukukhushulela imali emholweni wakho nokuthola ithelevishini noma imoto entsha.
Let me say this. Those things may be all right, but there's
Ake ngisho lokho lezo zinto zingalunga kepha kunokulangazelela kuphakeme empilweni yomuntu kunalezo zinto futhi amaKristu afanele abeke uthando lwawo ekulangazeleleni kuphakeme. Ngicabanga ukuthi bekungasikhokhela zonke ukuhlala phansi futhi sizibuze ukuthi kungani silapha kokuqala.
And ever who was kind enough to bring us here, we ought to consider and
futhi noma ngubani owayenomusa ngokwanele kusiletha lapha sifanele sizindle futhi simbuze ukuthi yini ezofuna siyenze inhloso yethu yokuthi sifike ukugcwalisa lokho asihlosele khona kodwa sibuke kanje sifuna ukuhambisana nezwe.
Now the Bible said that we can overcome the world. And how do we do it? Not by keeping up with the fashion.
Manje iBhayibheli lasho ukuthi singalehlule izwe futhi sikwenza kanjani na? Hayi ngokuhambisana nezimfashini zezwe kodwa iBhayibheli lasho ukuthi ukukholwa kungukunqoba okwehlula izwe.
It reminds me of one time that I don't like to say this word, but
ukukhumbuza kesinye isikhathi ukuthi angithandi ukusho leli gama kodwa wayeyisinxibi nje eseza emnyango futhi wathi ungangipha isemishina ngathi impela ungangena na futhi sikundleni sokumenzela isemishi ngacabanga ukuthi ngizomlungisela okudliwayo futhi ngamlungisele nje ongingakwazi ukukwenza endaweni futhi ngamhlalisa phansi ukuze adle.
And while he was eating, I thought I would speak to him, seeing that he was a
Ukugathe sadla ngacabanga ukuthi ngizokhuluma naye ngibona ukuthi waye yisihambi futhi ngathi uvelaphi na wavele waqhikiza amahlombe akhe kancane futhi wathi ndawo.
I said then where are you going? And he stopped eating and looked up.
Ngathi koleke uyaphi na futhi wayeka ukudla wangibheka futhi wathi ndawo.
He looked
Wakalaza futhi wagwinya umthamo omkhulu wayesethi mnumzane lapho nje isigqoko sami siphumula khona yilapho ngiphumula khona ngathi ngiyabona. Ngathi usukwaze isikhathi esingakanani lokhu na? Wathi iminyaka ethize engamashumi amabili noma ngaphezulu kungekho kule nkazelelo kuthi ukuthi azenze abe ngcono. Manje lokho nje kuthi akube isimo sokuziphatha kwabantu. Lokho nje ngikubiza ngokuthi abashushumbi abantantayo futhi abantu abajoyina isonto uthi nje akabe okufanayo. Bengihlala ngicabanga oluntantayo ugodo olulahlelwe ngaphandle kwamanzi ugodo olulahlelwe ngaphandle kwamanzi lulengiswa kunoma yiluphi uhlobo lwemfucufucu lokho kuthi akufani nendlela abantantayo enza ngayo ebandleni noma kuphi. Manje thatha umfudlana njengomfudlana wokuphila nenqwaba yogodo olulahlelwe ngaphandle kwamanzi lulenga phezulu kuyo yonke inqwaba yemfucufucu futhi nokho isikebhe siyafika senziwe ngogodo naso.
But if you notice, the wood is made and shaped out by a master who has built the boat.
Kodwa uma uqaphela ugodo lwenziwe futhi lalolongwa yincwethi eyakhe isikebhe. Hhayi ukuthi silolongiwe kodwa siqondiswa yincwethi futhi sidudulwa ngamandla.
And we're all made out of the same stuff. It just depends on how your ambitions run. Are you willing to let the master?
Zonke senziwa ngento efanayo. Kuncike nje kutheni kulangazelela kwakho kuhamba kanjani. Ngabe uyathanda ukuvumela umbazi oyincwethi enze ngawe lokho angakusebenzisa, nalokho angakulawula, nalokho akufaka amandla na?
If this certain little craft that's been made different.
Uma lesi sikebhe sincane sithize senziwe ngokwehlukile futhi esisetshenzwe yisandla sencwethi singake sike siyobambeka okhuleni oluthize ngasemanzini angajulile ukhona amandla ngemuva kwaso ibhawodi elincane incwethi engalikhanyisa futhi asiphushele phakathi emanzini ajulile futhi.
God wants to mold and make us.
Nkulunkulu ufuna ukusibumba nokusenza sibe yilokho afuna sibe yiko. Kodwa singakwenza kanjani lokho noma uNkulunkulu angakwenza kanjani lokho lapho singeke nanini sime sithule senzele yena ukuba kwenze na? Sifuna ukuba yincwethi ngokwethu uqobo. Sifuna ukucabanga indlela okungeyethu uqobo yokucabanga. Futhi abantu abaningi bangena ebandleni futhi bajoyine isonto bese befaka igama labo encwadini futhi akacabangi ngisho nokuthi lelo bandla likholwa yini. Noma hlale lelo bandla ukuthi balishumela kanjani izwi likaNkulunkulu noma ngabe bamele ivangeli eligcwele noma cha noma bavele bathathe ingxenye futhi bengeze isivumokholo ukuntando kushushumba balokothi bafike kunoma yini. Kodwa ake ngilitshele ukuthize kulobu busuku nina ningaphakathi nangaphandle kwalesi sakhiwo nizosongeleka esiphethweni kolunye lwalwezi zinsuku lokho kuzoba sesigodini sethunzi lokufa. Ngizoneluleka ngaleli horo kuba nilungiselele ukuhlangabezana noNkulunkulu ozofanele ahlangane nani ngalelo horo kuphakathi kokuthi uzohlangana naye njengobuciko obedlula bonke abusebenzile nangophisi ontantayo ogodo lolahlelwe ngaphandle kwamanzi futhi ungene esiphethelweni sakho sokugcina. Ngakho-ke ningasebenzisi le mpilo kushushumba nizulazule nje futhi nintande nizulazule futhi nithole umsebenzi ongcono nokugqoka kangcono futhi nithole ithelevishini entsha noma imoto entsha impilo isho kungaphezulu kwalokho. Ungazami ukuyisebenzisela ukuze nje uthi awu uma bonke bejoyina isonto nami ngizolijoyina futhi uma ujoyina isonto ufanele uqale ufunisise futhi uthole ukuthi lelo bandla limeleni.
Is it just merely a place that the people
Ngabe nje indawo kuphela lapho abantu beya khona ndawonye kwehlanganyelo na noma ngabe indawo eshumayele izwi kaNkulunkulu ophilayo futhi imele yonke imigomo uJesu ayifela na ufanele ukwenze lokho ungavele untande ungene futhi uhambe nokuhlehla nokubuye kolwandle
because straight is the gate and narrow is the way that leadeth to life.
Ngoba isango lincane nendlela engumcingo eholela ekuphileni futhi kodwa bayingcosana labo abayongena lapho kuyo ngoba indlela ibanzi eholela ekubhujisweni futhi baningi abayongena lapho.
We've got to have a purpose of something. Now it wasn't so in days gone by or in this day that when a man come to God.
Manje kwakungenjalo izinsuku ezidlule noma kulolu suku ukuthi lapho umuntu eze kuNkulunkulu wayenenhloso yokukwenza. Uma inhloso yakho kungukushushumba naleyo nhlangano yebandla noma ngabe ukubuka phezulu ngakuNkulunkulu na.
Daniel, when he was taken down into Babylon, though he was going away from his home, and he was going to have to be a slave.
UDaniel ngekathi ehlisele eBhabhiloni nakuba wayehambile wasuka ekhaya lakhe futhi wayezofanele abe yiziqile kwesinye isizwe sabantu. Kepha uDaniel wahloza enhliziyweni yakhe kungele ndaba ukuthi yini ababeyenze kuye. Wayengeke ezindonise ngesono sabaseBhabhiloni.
Oh, if we had more gallant men like that, that would purpose.
Oh mabesibe namadoda engabaqhawe maningi kanjalo abeyohlosa enhliziyweni yawo. Uma ngingumKristu ngizothola zonke izibusiso sobuNkulunkulu esingesami futhi ngisibize. Uma iBhayibheli lifundisa ukuthi ngingawemukela umoya ongcwele ngizohlala ngiguqe ngamadolo ami uNkulunkulu aze anginike umoya ongcwele futhi hayi nje ukushushumba.
I was reading old Uncle Buddy Robinson's life story some time ago.
Ngangifunde indaba yomlando wempilo kaUncle Buddy Robinson omdala esikhathini esithile sedlule futhi wayeyindoda enkulu kakhulu futhi indoda enothando nendoda yokukholwa futhi walambela umoya ongcwele ngoba iBhayibheli lalikufundisile. Futhi ithi ngelikilanga wayelima umbila futhi wamisa umnyuzi wakhe umdala uAlex futhi wehlela eleyinini lombila futhi wathi uNkulunkulu uma unganginika ubhabhathizo kwamayongcwele uma usubuyela emhlabeni uyothola amathambo amelele ngolapha. Lokho ukuhloza enhliziyweni yakho, lokho ukungena emsebenzini ngempela.
Purpose in your heart, God's going to open the windows of heaven.
Umothela lokhloba lokuzimisela enhliziyweni yakho uNkulunkulu uzovula amafasitela sezulwini ukuthi izo kuzofanele kwenzeke. Ufanele ungena emsebenzini noNkulunkulu futhi ube nenhloso ethile nokubonga ukuthile ngaye kusindisa. Futhi ngekathi uDaniel wayesezimisela enhliziyweni yakhe futhi udeveli wamenza wakufakazela lokho kodwa sitshela ukuthi kwakumbi kahle busweni bengonyama elambile. Futhi umuntu oke weze kuNkulunkulu futhi ngempela phansi enhliziyweni yakhe uthola ukukholwa okuzinzile kuzoma kahle emlonyeni wokufa noma emlonyeni wokugula emlonyeni wosize kuzoma kahle ngokuba ukukholwa kungukunqoba unqobile ngokukholwa kwakho.
Just a man with no certain purpose in life.
Abraham indoda nje engenenhloso ethile empilweni enoyise nje nabangane bakhe ehla ivele eBhabhiloni bahlala eShinari futhi lapho bakho umposhongo nokunye nokunye.
One day while Abraham was praying, no doubt.
Futhi bangelingilanga ngekathi uAbraham esakhuleka akungabazeki wakhulekisisa waze washaya isandla sikaNkulunkulu. Wakwenza kanjani na? Ngokukholwa.
Perhaps he thought like this.
Mhlawumpe wacabanga kanjena uma kukhona uNkulunkulu owenza umkhumbi futhi wavumela uNowa ukuthi antante edlule usaphile nangomuhla.
somewhere in the land of heathens where he was a sojourning, he touched the hand of God.
Indawana thile zwani labahedeni lapho aye ayekokobele khona wathi into esandla sikaNkulunkulu futhi phakathi lapho uNkulunkulu wamnika isambulo sokuthi kwakukhona umuzi omaki nomenzi wawo kwakunguNkulunkulu.
And we read that all Abraham's life.
Futhi sifunda ukuthi yonke impilo kaAbraham wayeyisihambi nomfokazi ezweni ngokuba ukulangazelela kwakhe kukodwa kwakungukuthola lowo muzi omakhi nomenzi wawo kwakunguNkulunkulu. Washaye into ethize wabamba uNkulunkulu nokukhola kulowo uNkulunkulu ukuthi wabona ngaphambili iJerusalema elisha futhi wabeka umthwalo wakhe emhlane wakhe futhi waba uzulane.
Not just floating about without any purpose. He had faith.
Engadadi nje ngaphandle kwenjongo wayenokukholwa ukuthi kwakukhona umuzi omakhi nomenzi wawo kwakunguNkulunkulu. Umuzi ophakade wayenenhloso empilweni ukuthola leyo ndawo.
May I say here that one day when the battle was over,
ngingasho lapho ukuthi ngolunye usuku lapho impi yayisiphelile wahlangana lenkosi yalowo muzi futhi yamnika isidlo isinkwa newayini uMelkizedeki. Oh, angeke wazimisela nanoma ngani esithembiso sikaNkulunkulu enhlizweni yakho ngaphandle kokuthola iqiniso kuso.
If your soul has been tormented by sins and doubts and
uma umphefumulo wakho ubuhlutshwa yizono nokungabaza nokwehla nokunyuka nokukhungatheka futhi kukhona ukuthi ize phansi kuwe okukutshela ukuthi kukhona indawo ethile engakunqoba lokho, kungani ntanda uzulazula khona-ke usuka ebandleni uye ebandleni futhi usuka endaweni uye endaweni na? Vele uguqe phansi uze ushaye ezulwini. Futhi njengoba ngishilo izolo kusihlwa, hamba uye ngale kwesivimba msindo, khona ke uzoba nenhloso empilweni, uzoba nenhloso yokusonta ebandleni. Uzoba nenhloso yokubhapathizwa, uzoba nenhloso kulokho okufunayo. Isizathu siyazi ukuthi uNkulunkulu uthembekile, futhi uNkulunkulu uyiqiniso, futhi uNkulunkulu angeke aqamba amanga.
And if God placed that into Abraham's heart.
Futhi uNkulunkulu afaka lokho enhlizweni kaAbrahama ngephimbo lakhe izwi lakhe, kodwa ke uNkulunkulu ukubeke phakathi phambi kwethu ephepelini lakhe nangofakazi kaMoya Ngcwele.
By the returning of the Holy Spirit in signs and wonders that Jesus Christ
ubuyisa umoya ongcwele ngezibonakaliso nezimangaliso ukuthi uJesu Kristu uzaphila futhi unguye ezalwa namuhla laphakade. Khona-ke kungani singalokhu sifune silandela lezo zinto esizifisayo na? Uma udinga noma yiziphi isidingo noma yini uNkulunkulu eyithembisile ebhayibhelini lakhe, ulapha kulobu busuku ukuhlangabezana naleso sidingo. Akunesidingo sokuqhubeka nokufuna.
His spirit is here.
Ubukhona bakhe bulapho, umoya wakhe ulapho, futhi uzimisele, futhi ulungele, futhi ulangazelele ukukunikeza lokho okufunayo kakhulu. Kungani ungalokhu ube usalindile na?
When you come to him, don't come as a floater.
Uma uza kuye ungezi njengotentayo, ngizokhuphuka futhi ngikuzame futhi ngibone uma kusebenza, awusoze wafika ndawo.
But when you come with this kind of a determination,
amen,
that you have sold.
Kodwa lapho uza ngalolu hlobo lokuzimisela ukuthi uthengisile ukhiye isitokwe nomphongolo, uma usukhathele yizwe nesono nokungakholwa nokukhungatheka nokungabaza futhi uze kuNkulunkulu ophilayo nehange eliqiniswe impela edwaleni leminyaka.
The Holy Spirit shared to pull you into the presence of the living God.
Moya ongcwele lapha ukukudansela ebukhweleni bukaNkulunkulu ophilayo okuzokunika ukukholwa okuzonqoba noma yini ekholezweni, ukugula, izifo, ngisho nokufa qobo lwakho. Wena uthi uthe ukufa futhi Branham futhi lokho ebengikuqondile ukufa.
Was not it Lazarus who was laying dead in the ground?
Kungesi yena Lazari owayelele file emhlabathini futhi kubola kwase kuvele kungenile ngenkathi uJesu athi kuMatha, nimbelephi na? Futhi uma ungeke ungabaze uzobona inkazimulo kaNkulunkulu. Nginitshelanga yini ukuthi ningangabazi na? Wathi kuJayiru ngalobo busuku noma ngalolo suku, uma uzokholwa kuphela ungayibona inkazimulo kaNkulunkulu. Khona-ke ukukholwa kuya kunqoba ukufa, ukukholwa kungukunqoba phezu kokufa. Ukukholwa kungukunqoba phezu kwesono, ukukholwa kungukunqoba phezu kokugula, ukukholwa kungukunqoba phezu kokukhathazeka, ukukholwa kungukunqoba phezu kwezinhlaki, ukukholwa kungukunqoba phezu kwezwe. Wena uthi uJohane ngenkathi eloba lokho wayengenazo izikhathazo zami, wayengadingeki ukuba asebenzane nabafo engisebenzane nabo, wayengadingeki ukuba ahambe edlule ezintweni engizenzayo.
That's right, he may not have had to deal with the saints.
Unjalo wayengahle engadingeki ukuba asebenzane nabafa banjalo, wayengeke adingeke ukuba anqobe into enjalo, kodwa akazange abashiye ngaphandle ngokuba washo lokhu, ukukholwa kunqoba kwehlule izwe yonke into. Kukanjani na? Thola ukukholwa kukho, gibela ngaphezu kwakho. Lapho sinezwi likaNkulunkulu elilotshiwe libekwe phambi kwethu, nomoya ongcwele lapha wenza futhi ukhombisa ukuvuka kwenkosi Jesu, nezithembiso zobuNkulunkulu zilotshwe lapho ukuthi noma yini niyifisayo, uma nikhuleka kholwane ukuthi niyakwemukela futhi nizoba nakho. Yini nizofanele niyenze khona-ke na? Yibali nokukholwa, hhayi nje ukukholwa kuntentayo, hhayi nje ukukholwa kokuzenzisa, kodwa ukukholwa kwangempela.
Now faith is a conqueror. Faith is an overcomer.
Manje ukukholwa kungumnqobi, ukukholwa kungonqobayo, akusiwo nje umlamuli, kuyanqoba. Ukukholwa ngokunqoba okwehlula izwe. Kwenzani na? Yini ukukholwa na? Yini ukuba ngumahluli na? Ukwahlula nokunqoba kuyafana. Ukwahlula kusho ukushaya ulahle phansi, ukudlova, ukufaka ozankosi, ukuphonsa phakathi etilongweni.
It means that the sin that once ruled you, you rule it now. It means that you have overcome.
Kusho ukuthi sane sakeza kubusa, usiya sibuse manje. Kusho ukuthi usinqobile, usiphaxabulile, umkhulu kunazo. Oh, ngizizwa ngine nkolo khona manje.
Which was first, a sinner or a savior?
Ngubani owayengo ukuqala isoni noma umsindisi na? Umsindisi, ngokuba umsindisi namandla kakhulu kunesono. Ubani owayengo wokuqala umphilisi noma ukugula? Angeke kube ngumphilisi ngaphandle uma wayengaphezu kokugula. Ngumphilisi kungahlula ukugula. Futhi ukukholwa kungukunqoba kunqobayo zonke iziqalekiso zikadeveli. Ukukholwa kungukunqoba. Ukukholwa kukuphi na? Hayi ukukholwa ebandleni lakho, hayi ukukholwa esivumweni kholo sakho, hayi ukukholwa kumuntu othile, kodwa ukukholwa kuJesu Kristu owenze isithembiso. Lokho ngukunqoba. Kuyini na? Kungunqoba. Uthi inkalo yami isakhubazekile, kodwa kukholwa kungukunqoba. Ngisakuzi kugula, kodwa kukholwa kungukunqoba. Wo, kunqoba izwe. Lapho ungakhuphukela kuNkulunkulu ngomkhuleko, uzobona into yehluliwe ngaphansi kwakho. Akukho lutho olungakulimaza khona-ke. Unqobile, unamamayela ngamashumi amahlanu egumbini lendawo yokusebenzela. Khona-ke untweza ngokukhululeka.
You who've been a drunkard and a slave to whiskey, you'll be Ele
buga desitayo futhi isiphele sikaGoloko uzoba inkosi phezukwakhe kalongathike lo devil omdala ophuzo lokwenza ophuze uyinduna yakho manje kodwa uma uthola ukukholwa ngisho kuzenzisa ukukholwa kwangempela khona ke uyinceke yakho wena ungeke ubeke phansi ugwayi nina besifazane nabesilisa uma kuze endaweni lapho ungafika khona kuleyo ndawo kuya lapho okunqobe khona ngokukholwa khona-ke uzokukwahlula. Usifazane omncane ohlezi okhona manje ubekade kuleli athare isikhathi emva kwesikhathi emva kwesikhathi usifazane olungile kodwa waqala ukubhema esikhathini eside esedlule futhi akakwazanga ukukunqoba futhi wayenyukile futhi ngangikhuleka naye futhi kubonakala sengathi angeke nje akunqobe futhi into yokuqala uyazi ngamtshela lapha ngathi kuzoba nengozi ezansi emgwaqeni. Wathi futhi phela ngikhalile ngicelile yabo ngamadlingozi nje okulwa nomoya lokho ngeke kusize ngalutho futhi ngiyokwehla futhi ngikhuleke naye futhi ngibeke izandla phezu kwakhe futhi uyobuyela emuva futhi izinsuku ezimbalwa ngangiyophinde ngihlangane naye vela kushaya kulahle phansi nje ngentuthi kagwayi izandla zisalokhu zinsundu. Futhi kwabunye busuku ezansi kaleya waye kudokotela uqala ukukula nokubuna kuze kube njengento yothi lokuphothela encane futhi udokotela wambheka wayesethi umdlavuza kubhema wosikilithi waye lapho-ke lele lapho ukuba afe khona-ke wabe eseqala ukusebenza niyabo umuntu ominzayo uzofinyelela utshanini obomile inqobo nje uma ungahamba uphume kuleli bandla kulobu busuku wazi ukuthi ungahamba ujoyine i-methodist noma i-baptist inqobo nje uma ungahlala phakathi lapha bese uthi manje ngizo nje ngingumuntu olungile akukho okungalungile ngami ya awunakwenza lutho ngawe kunjalo. Kodwa uma ubona izono zakho njengoba uNkulunkulu ezibona ekukhanyeni kwebhayibheli lakhe uma ubona uzophenduka noma ubhubhe kukhona kuzokwenzeka uzongena emsebenzini uphuma lapha ngokufuthanisayo ngasenhliziyweni yakho dokotela emuva lapho mhlawumbe uzophakama futhi akhuphuke abuke athi ukuhlasela inhliziyo uzongena emsebenzini ilapho-ke azofanele angene khona emsebenzini futhi owesifazane uhleli uyangibuka manje futhi umfowethu robesini usemuva lapho nomnumzane wood lapha umfowethu wood ehlezi lapha ndawondawo nami siyahamba siyehla kuyozingela ngiyakholwa ndawondawo ngetraki futhi umoya ongcwele wabonakala usihambisa ukuba sihambe siye phezulu le sidabule amagqunyana ukuya lapho aye khona futhi lapho ngifika lapho wayebe nephupho futhi ngenkathi umoya ongcwele ungene egumbini futhi wehlela emsebenzini ngempela akabange sawubhema ugwayi kusukela lapho kuqhubeke futhi usezuze amaphawundi amaningi esisindo futhi abawuthola umkhondo womdlavuza kuyini na ukukholwa okunqobayo kungani kunganqobanga ngenkathi ngangimkhulekela lapha na wayempampa nje zungeza kodwa lapho udokotela ethi unomdlavuza futhi uzokufa wangena emsebenzini yileyo ndlela kufanele kufike ngayo lapho ungena emsebenzini kungani ulinde isikhathi eside kangako na kungani ungehleli emsebenzini manje na beka ukukholwa kwakho kuNkulunkulu. Kuthiwani uma owesifazane wayebe nokukholwa kimi na bekuyohluleka ngoba ngingumuntu kodwa lapho eguqula ukukholwa kwakhe hhayi kwi-Branham Tabernacle noma kuwilliam Branham noma kunoma ngubani omunye umuntu kodwa wabeka ukukholwa kwakhe kujesu kristu khona-ke waba nokukholwa waphakama ngaphezu kwakho konke kwesaba nokungabaza futhi uNkulunkulu wamphilisa futhi wo unqobile ukukholwa kungukunqoba okunqobayo Ngithala ngizibuza kaningi yini amaKristu efuna ukuzihlakanisa wona uqobonga lezo zinto noma kanjani na abesilisa labesifazane beze kimi izikhathi eziningi futhi bathi ekuvumeni kwabo izona nokuyinokunye lapho ngina lezo zingcocisane zangasese futhi bona sihlangana nabo sihambe senze ukuvuma kokuziphatha kabi nazo zonke izinhlobo ibangela ngeke bakuphike umoya ongcwele ukhona lapho uma zama ukukumboza uyabakhiphela ngqo ngakho bangahle badele bakutshele uma bezama ukuphuma umoya ongcwele uyabamisa wathi umzuzu nje nansi into ethize
So when they come they begin to tell me about the little things
Bakhoke lapho befika baqala ukungitshela ngezinto ezincane zezwe futhi ngiyakuqaphela phakathi kwamakholwa uyandona thize yini oyishushumbelelayo na thola ukulangazelela ngawe beka umgomo wakho kuKristu futhi uyeke ukulinganisana nezwe Uzothatha iphephabhuku uzothi manje abaphulukisi ngokukaNkulunkulu balolu suku na angekho onjengabaphilisi ngokukaNkulunkulu lokho kuyobeka kungabaze emqondweni wakho omunye umuntu ungena emsakazweni futhi uthi wo ushumele intshumele emnandi kakhulu kodwa uthi izinsuku zezimangaliso seladlule futhi uzokuchaza yabo lokho kukwenza ube buthakathaka
Shout! Get right with God!
Uthengizi lukisala nonkulunkulu kuphakathi kokuthi ubayi lokho yikho noma ungabisikho nhlobo iphepheli likankulunkulu alikufundisi khona ke suka kukho uma likufundisa hlala nakho Ukukhumbuza lokho isibonelo bekungathiwani ukuba besizothatha uhambo olincane ezinsukwini ezingamashumi amathathu kusuka manje siye kwelinye izwe na futhi kulelizwe isimo sezulu besisihle kakhulu kangangoba besingeke sisaphinde sibuye futhi ngapho asisoze sadingeka kuba sife noma siguge kodwa besiyoba lapho kuze kube phakade Sengiyacabanga ngikubone uhambo uzungeze sitelo sezinto zikasheleni uthenge inqwaba yezinto ezingenamsebenzi kuba uhambe nazo na ubuzobe uzama ukususa lezo zinto ezingenamsebenzi obunazo Futhi uma uzifake engcakini nje eqoboni lakho ngokujeyela isonto lilodwa bese ngeke kuba ngelinye uzokwandisa izinto ezingenamsebenzi eziningi kodwa uma uzocabanga ukuthi uyaphi uzosusa okuningi kwalokho kungabaza nompedo uzoba nokukholwa kwangempela Ngithi kubantu ngumfoti Branham okhulekela abagulana ya awu lokho kuphambene nokukholwa kwami khona ke awunakukholwa iBhayibheli liyakufundisa futhi manje abantu abaningi bangena emgqeni futhi bathi awu nginakho konke ukukholwa khona ke wenzani phezulu lapha na ehe oh akunjalo Ukukholwa kwangempela kwazi kwehlulwa ngeke kwehlulwa ngisho ukufa qobo lwakho ngeke kukwehlule akwazi kwehlulwa izilingo ziyakwazi kwehlulwa kepha ukukholwa akwazi kwehlulwa ngeke kwehlulwe Ndilendlela kuphela ongathokozisa ngayo uNkulunkulu ngokubanga phandle kokukholwa akunakwenzeka kumthokozisa uNkulunkulu kwasho amaHebheru 11 Futhi kule ndawo sengiyanicabanga nihamba-hamba abanye benu maKristu abasebenzisa isitsotsi nisebenzisa nenhlamba amagama angcolile kodwa nokho niyasonda na sengiyanicabanga nihamba niya kwelinye izwe bese ke nihamba nizungeze nidabule eMelika nifunda sonke isitsotsi saseMelika enisaziyo eningezwa ngaso na impela obungeke Into obuzobe uzama kuyenza bekungaba ukufunda amagama ambalwa alolo lwimi lapha ya kunjani njengokuthi kunjani empeleni Futhi ke cawa ukuthi bekungakwafanele amaKristu kakhulu namhlanje uma bebezama ukufunda ulwimi oluthile lwasezulwini izindumiso zikaNkulunkulu esizo zicula lapha ya futhi sizijabulele futhi abantu ongakholelwa kumemezeni ubuye kwenze njani uma ufika lapha ya ubuye obe ungaphandle kakhulu kwendawo Kungcono uthele ukukholwa futhi unqobe manje ngokuba ukukholwa kungukunqoba okunqobayo qhabo ubungeke lokhu lengise izinto ezincane kanjalo ubuzobe unokunqoba Wena uthi ngikwenza kanjani futhi Branham na? Ngani kunula kakhulu nje ungu manje imihlanganweni lapha uyazibuza ukuthi uzilethe kanjani lapha kanjani abantu abasesakhiweni angibazi abaningi futhi emihlanganweni yami ngesike isikhathi angazi noyedwa ngisho izilwimi ezihlukene.
How do I know it? Is to submit yourself.
Kodwa ngikwazi kanjani, kanjani na kungukuzilethe qobo lwakho. Uzinikele nje kumoya ngwele. Kodwa ke akusesuwe enhlobo. Awazi ukuthi uzothini. Uvele umtedele nje yenze ukusho. Kulula kakhulu njengalokhu.
Many of you people have faith in your doctor.
Ningilelo bantu ninekukholwa kodokotela benu futhi nifanele liwe nakho uma unodokotela futhi manje uma kukhona okungahambi kahle ngawo uzoya kulowo dokotela othembekile umdala okholelwa kuye. Lokho ufanele ukwenze kuhle lokho.
And then you submit your case to him. If he says you should go.
Bese ke uletha udaba lwakho kuye. Uma ethi ufanele uye esibhedlela, wenze lutho ngaphandle kokuya ekhaya futhi upakishe izimpahla zakho zokuqoka bese uye esibhedlela. Impela unokukhola kudokotela.
If he doesn't decide that you want to go to the hospital,
futhi uma enganqumi ukuthi ufuna ukuya esibhedlela noma ufanele uhambe njalo uyobhala incwadi yesithako somuntu nokusetshenziswa kwawo futhi akunike isaka eligcwele amaphilisi futhi uzowagwinya futhi awazi ukuthi yini ekulawo maphilisi kodwa nokukholwa kudokotela wakho.
How about God? And you're scared to swallow some of the gospels that he gives you.
Kujani ngonkulunkulu na futhi niyesaba ukugwinya amanye amavangeli aninika wona ngemivimbo yakhe eliphilisiwe ukukhona kungukunqoba okunqoba izwe ligwinye bese ubona ukuthi kwenzekani ukuze themba.
What confidence you have in your doctor.
Ukhombisa ukwethemba onakho kudokotela wakho ngokuthatha umuthi wakhe ongazi ukuthi yini. Ukhombisa ukwethemba kwakho kudokotela ngokuziyisa qobo lwakho ekuhlinzweni. Lokho kufakazela ukwethemba kwakho kudokotela.
But when it comes to Christ, you're scared.
Kodwa uma kuza kuKristu yesaba ngomthetho ezini lakhe. Kukanjani na? Ukukhola kungukunqoba.
You could submit your case to Jesus Christ tonight, just as you submit your case to the doctor.
Ungaluletha udaba lwakho kuJesu Kristu kulobu busuku, njengoba uletha udaba lwakho kudokotela. Nginike noma yini oyifunayo Nkosi, ngudokotela kulolu daba. Khona ke unokunqoba, khona ke unokukholwa okunqobayo. Awusoze uzingele umunye umuqo omkhuleka, usoze wazingela lutho lunye, uzoba nakho khona lapho, uzoxazululwa konke. Awusoze waxuma usuke ebandleni uye ebandleni, ukubona uma leli linakho noma lelo linakho, abanalo, khona ke unalo, uma unokukholwa, unokunqoba. Ngiyanitshela ukuthi yini esiyidingayo kulobu busuku eMelika nokuthi yini esiyidingayo kulobu busuku lapha kuleli tabenakele ukuvumela uDokotela Jesu angene futhi yenze ukuhlinzwa ekukholweni kwethu. Udokotela uyakutshela uyaphendise kancane yonke inobuthi ifanele iphume unalokhu lokho noma okunye akulungile kuzofanele kuphume awu uyakukhipha ukuze wena wonke ungasebenza kahle. Futhi yini ndaba kulobu busuku ngokukholwa kwethu na siyesaba ukuvumela uNkulunkulu athathe izwi lakhe elihlinzayo ummese wakhe obukhali kule nkembe thikade kwazombili futhi asihlinze futhi asitshele ukuthi iqhinga lethu elingenamsebenzi ngapha lilungile futhi sifanele sithukulule zonke izivalo sefasitela futhi sintweze siqonde ngasesithembisweni sikaNkulunkulu saphakade.
Oh,
uma sizwa kwenza lokho uJesu uzokwenza ukuhlinzwa ekukholweni kwethu esusa konke ukungabaza konke ukwesaba nakho konke ukukhathazeka sonke isono yonke into ekhona bese kuthi ke lapho ukukholwa kwethu sekuhlinzwe ngokusobala siphuma siyisidalwa esisha khona ke sesehlukile.
We need an operation.
Sidinga ukuhlinzwa. Ungamethemba yini uJesu Kristu ungalokho ukuhlinzwa na? Ungakholelwa kuye na? Ungasho yini ukuthi iNkosi uNkulunkulu ezwini lakho na? ngezwi lakho njengoba abafundi basho kumakho ongcwele wesihlanu ngenkathi bethi sidobenge nethi ubusuku bonke asibambanga lutho noma kunjalo nkosi ezwini lakho ngizokwehlisa inetha kwasho uPetru kosi ngingumdobi ngiyazazi izimpawu lapho nje inyanga ikahle ngiyazi uma zidla nalapho zingadli ngiyazi uma zisezikoleni zazo nalapho zingekho.
Not only that, but I've sinned all night, and here is a council of doctors.
Hayi lokho kuphela kodwa ngidobe ubusuku bonke ngelethi futhi nasi iseluleko sodokotela lapha kanye nami sikadokotela ongabadobi futhi siyawazi umsebenzi wethu futhi sihlole wonke lomfundlano ubusuku bonke futhi asibambanga lutho kodwa ezwini lakho Nkosi ngizokwehlisa inetha. Ngoba udokotela odinzayo mkhulu usho njalo, udokotela omkhulu usho njalo, futhi bavalela izinqwaba-nqwaba zezinhlanzi kwaze kwathi amanetha abo aqala ukubhoboka. Ngani na? Ukukholwa kungukunqoba. Kungenzeka kungabi khona ngisho inhlanzi eyodwa emanzini, kodwa lapho uNkulunkulu wesenze isithembiso uzozidala izinhlanzi futhi azibeke lapho. Kungahle kungabi khona ithuba lokuthi uphile, kungahle ukuba ubulawa umdlavuza, kungahle ukuba uboshelwe esihlalweni esinamasondo, kungahle ukuba uyimpumputhe ngokuphelele. Angazi ukuthi inkathazo yakho yini, kodwa uma uzothatha isithako sobuthi lokusetshenziswa kwawo sikadokotela omkhulu, noma yini oyifisayo uma ukhuleka, kholwa ukuthi uyakwemukela futhi uzoba nakho, futhi kholwa ukuthi lokho kukholwa kuzonqoba noma yibubu ubunzima obukhona. Ngakho kuba uthwele isole kakhulu kuze ukuthi umphefumulo wakho onomule njengoba ungaba njalo ngakho ukuba uzamile kususa lelo lakalubi lolo lwimi olunyundayo lokho kuhlebo ocingweni ngakho kuba uzame wonke amakhambo waziyo ukuthi enziwa kanjani. Kodwa uma uzovumela uJesu Kristu nje angene kuwe kulobu busuku uzohlinza ukukholwa kwakho futhi akunikeze ukukholwa okuyogibela ngaleya kwanoma yini izwe elingakuveza. Ngani na? Ukukholwa kungukunqoba okunqoba izwe.
Jesus Christ the son of the living.
Ungangabaza kanjani lapho Jesu Kristu indodana kaNkulunkulu ophila ayikhona lapha manje na? Umoya ongcwele wakho omkhulu kulesi sakhiwo. Izwi lathembisa ukuthi bekani nginani njalo kuze kube sekupheleni kwezwe. Kwethenjiswa inkozi, uNkulunkulu fanele ligcine izwi lakhe. Ngiyakukholwa lokho na? Ngenkathi ethembisa ukuthi uyokwenza lezi zinto, uNkulunkulu ubophezelekile ngesizotho ukwenza kunjalo. Manje ngifuna nikucabangisise uma unesono noma kukhona noma yini engahambi kahle empilweni yakho. Ngifuna ukucabangisise sisakhothamisa amakhanda ethu umzuzwana nje ngomkhuleko.
Before we pray, I'd like to ask this question.
Ngaphambi kokuba sikhuleke ngingathanda ukubuza lo mbuzo. Ngingathanda ukubuza ukuthi ngabe ukhona yini wesilisa, wesifazane, umfana noma intombazane okulezi sakhiwe ongasho ngesandla esiphakanyisiwe. Nkosi, kubonakala sengathi nje angikwazi ukunqoba. Kubukeka sengathi bengingafanele ngizenze lezi zinto, ngiyazi ngifanele ngenze lokhu nalokho, kodwa ngifuna wena uhlinze ekukholweni kwami khona manje emva kwalo mlayezo. Ngifuna ngihlale ngokuphelele futhi uhlinze sonke isifo esincane sokukholwa kwami okuzongivimbe kunqobeni lezi zinto. Phakamisele isandla sakho kuye, uzokwenza na? Inkosi kubusise, indawo igcwele nje izandla.
Let us lay aside every weight and the sin that does.
Ungane, masilahle konke kusindayo nesono esisithandela kangaka, futhi sikhijime ngokubekezele kuncintisanene sikumiselweyo. Sibheke kumqalisi nomphelelisi wokukholwa kwethu, Inkosi uJesu Kristu.
How many in here that's sick and needy?
Bangaki phakathi lapho kulayo nodingayo, ungaziphakamisa isandla sakho futhi uthi, Nkosi, hlinza ukukholwa kwami. Nginesidingo kulobu busuku, Nkosi. Unkulunkulu akubusise.
Faith is the victory.
Ukholo ngokunqoba. Sikuthela kanjani ukukholwa na? Ukukholwa kuvela ngokuzwa, nokuzwa izwi likaNkulunkulu.
Now for you who are needy.
Manje nginini nitingayo umphefumulo onesono, ngeke ngenze ukubizela altare ukuba ngibe nani nikhuphukele lapha altare njengoba imfashini yethebenekele injalo ngoba ayikho ngisho indawo.
There are people.
Kukhona abantu abemi bezungeze izindonga, kukhona abantu abaphezu kwama-altare lapha, futhi indawo nje lapho esingenakukwenza khona, kodwa ngizonikhulekela manje, futhi nina ziletheni uqobo lwenu kuKristu kuleli hora nje ngisakhuleka.
Dear God,
Nkulunkulu othandekayo, sizocela umusa wakho wobuNkulunkulu phezu kwale mphefumulo ezisolayo elindile ekholwa ukuthi unguye nomvuzi walabo abakufunisisayo, futhi ngizocela ukuba ube nomusa kubo Nkosi.
And whatever there is, the cancer of doubt, the cancer of temper.
Futhi noma yini khona umdlavuza wokungabaza, umdlavuza olaka, isimila sokungakholwa, sikhiphe khona manje nje Nkosi, futhi banikeze umoya ongcwele.
Fill their soul with your goodness. Baptize them into
Jesus. Lezi mphefumulo yabo ngobuhle bakho, babaphathize embusweni wakho manje nje, njengoba bephakamise izandla zabo ekuvumeni kokukholwa kwabo. Futhi sicela wena, oh Nkulunkulu nomusa, ukuba ubenzele lokhu.
They have changed their thoughts of
Ngokuba bayiguqulile imicabango yabo yokushushumba bezulazulu olwandle, bebefanele bangene esikhumulweni semikhumbi, futhi baqoshwe ngumakhi oyincwethi, futhi benze isidalwa esisha kuKristu Jesu. Futhi banikwa amandla ngomoya wakhe obuswe intando yakhe. Ngakho banikeze khona manje Baba, njengoba sikucele ngokuzithoba egameni likaJesu indodana yakho.
And now, Lord, there was many hands who went up in the air, or that went up in the air.
Kulimanje Nkosi, kube lezandla eziningi eziphakamele emoyeni, noma leso esiphakamele emoyeni. Bayabona ukuthi kade besuka ezindaweni, baye endaweni, iningi labo bashayele amamayele amaningi bengamule izifundazwe kufika kumuntu othize thize okhulekela abagulayo. Futhi bafikile mhlawumbe izindlela ezinde zansi lapha, futhi ngiyathakasela lokho Nkosi, ukuba ke bebengakholelwa kini njengenceku yakho na, khona ke bebengeke beze. Ngiyakubonga ngokubavumela ukuba babe nokukholwa emkhulekweni wami. Nkosi Nkulunkulu, ngikhulekela ngamunye ngobuqotho manje nje ukuthi wena Nkulunkulu omkhulu esezulwini uzohambisa umoya wakho ongcwele ungene empilweni yabo, futhi uzonquma konke ukungakholwa.
Let them know that its faith is the victory.
Mabazi ukuthi ngokuthi ukukholwa kungukunqoba. Hayi umuntu othile wasemhlabeni, hayi ibandla elithile noma umkhuleko othile ovela endodeni yethize osiza konke, kepha ukukhola kungukunqoba. Sifunda lapho indodana yakho umsindisi wethu wayezweni lakubo uqobo, futhi kwakukhona labo abathi ubani lo mfo, akusiyona leyo ndodana yombazi na?
Her name is Mary.
Asimazi yena nomama wakhe na, futhi igama lakhe nguMaria, futhi nangu uJuda noJona nodade wabo, futhi bakhubeka ngaye, futhi wamangala ngokungakholwa kwabo, futhi akabange esenze imisebenzi emikhulu.
We realize no matter how great the person might be favored before you.
Siyaqonda kodwa ukuthi umuntu omkhulu ngahle athandeka kangakanani phambi kwakho. Nokho ukukholwa kwethu qobo kungukunqoba. Ngiyakhuleka kuNkulunkulu ukuthi uzovumela umuntu aphume kulokho, futhi uzibonakalise uqobo lwakho lapho kulobu busuku, lapho kukholwa kugxile ezimisweni zokuvuka kweNkosi yethu.
He is not dead, but he is alive forevermore. And he made a promise, I'll be with you.
Afile ke phephile kuze kube phakade. Futhi wenze isithembiso, ngizoba nani njalo kuze kube sekupheleni kwezwe. Futhi siyakukholwa ukuthi ulapha. Futhi siyakhuleka kuNkulunkulu othandekayo ukuthi kulobu busuku ukuthi uzozibonakalisa uqobo lwakhe yabonakala khona. Futhi kwangathi ke umoya ongcwele ungabamba yonke inhliziyo futhi wenze ukuhlinza ekukholweni ukuze bakwazi ukunqoba ukugula kwabo nezinhlupheko zabo nezifo zabo.
Go out of here with a set faith, no matter if not one thing takes place, yet it'll create a faith that says it's done. That's the victory. It'll
overcome the world. Oh, yes. Today in the morning, it'll show you what it is. It'll show you what it is. Kunqoba izwe ngokuba sikucela igameli lakhe nangenkazimulo yakhe. Amen. Kulukhunyana nje ukubona ukuthi ngingawubiza kanjani umoqamkhuleko ngokuba lowo mnyango uminyene wangenela emgwaqeni nalona uminyene wangena emgwaqeni futhi nasemafasiteleni nangaseminyango naphezulu lapha bengingakuzama umanifisa ukuthi ngikwenze ngingazama ukubiza umoqamkhuleko. Kodwa ngizokusho lokhu ngemuva kwale nto ngizishumayeze ukukholwa qobo lwami. Ngiyakholwa uma nje nizohlonipha bese nje nithatha konke ukukholwa eninakho njengokukholwa komuntu futhi nikuphendulele ezandleni zikaNkulunkulu bese nithi manje Nkosi thatha okuncane nginakho ukuba ngikunike khona futhi vumele ukukholwa kwakho kuze kimi. Ngiyakholwa ukuthi uzokuphilisa futhi angikubize uphume ngoku lomsamo ngaphandle ngisho ukuthi uze ulokothe uze lapha Ndlobo. Ningakukholwa lokho na?
Amen. But if you got your prayer card, you hang on to it. We're going to use it.
Kodwa uma nekhadi lakho lomkhuleko bambelela kulo sizolisebenzisa noma kanjani. Ngakho siyakholwa manje ngithanda lokho kufika nje manje engqondweni yami. Ngoba uBilly Paul ngitshelile nje lapho singena emizuzwini embalwa edlule ukhiphe amanye amakhadi omkhuleko namanje kulobu busuku. Isizathu sithathe incwaba impela izolo ebusuku futhi uthe bekukhona abanye phakathi lapho babayi abebefuna amakhadi omkhuleko futhi ngibanikezile amakhadi omkhuleko ngathi kulungile. Uthe kodwa uzowubiza kanjani umuqo omkhuleko na? Khona ke isixuku besisemuva lapho manje bonke bazungeze ezinhlangothini. Ngakho kunzinyana ukuba nendlela yokukwenza ukubiza umugqa omkhuleko. Asi yini mehluko kini wokuma lapha noma ukuhlala lapho enikhona na? Kodwa kuzothatha ukukholwa ukwenza lokho. Kuzothatha ukukholwa kwakho kuhlanganiswe nokukholwa kwami nokukholwa kuNkulunkulu kuxutshaniswe ndawonye futhi ukukholwa kwami nokukholwa kwakho kuzoshabalala futhi ukukholwa kuNkulunkulu kuzodlula ngamandla futhi imisebenzi izokwenziwa.
Just want to ask you this upon these bases. Do you believe this to be the word of God?
Ngifuna nje ukunibuza lokho phezu kwalezi zisekelo. Niyalikhona leli liyizwi likaNkulunkulu na? Angeke liqamba manga. Khona ke uma liyizwi likaNkulunkulu lizofanele libe iqiniso. Khona ke uma kuyizwi likaNkulunkulu futhi liyiqiniso. Khona ke ubophezelekile kulo lonke izwi likhulume lapha. Ubophezelekile ukugcina lelo zwi. Manje uma ubugula futhi ubulawa yilukemia isifo sokuphelela igazi noma umdlavuza noma ngabe yini obunayo ixhwala futhi uyenyuka lapha futhi kwalethwa bonke abefundisi ebesibazi esakhiweni futhi balethwe lapha futhi babakhulekele nonke ngamunye namanje ngaphandle kokuthi wena uqobo lwakho ube nokukholwa bekungeke kusebenze niyabo. Kodwa uma umuntu ethile ubengaphulukiswa mhlawumbe ngemuva kokuthi uqaphelile abaphulukisiwe noma abazisho ukuthi baphulukisiwe lokho bekungasiza ukukholwa kwakho ngoba ubuzobona ukuthi sebephulukisiwe. Ethekwini eNingizimu Afrika maduzane nje ngangikhuleka futhi baletha umuntu oyedwa emsamo futhi ngiyayazi indaba ngixoxile kwabaningi benu ukuthi lowo sifazane oyedwa waphulukiswa kanjani lapho engokamohamede futhi nabantu abaningi kakhulu nje esizwaneni ngasinye okungukuthi cishe izizwana ezingamashumi amabili noma ngaphezulu zazi lapho futhi koneke lapho kufika endaweni kumfana owayezelwe ekokomele wayehamba ngezandla zakhe futhi lapho umoya ngcwele uqala kumtshela wayengumzula futhi lapho umoya ngcwele uqala ukukhuluma futhi utshela leyo ndoda ilawu laseAfrika lalingazi ngisho nokuthi yiziphi isandla sokudla nesobunqele futhi waze wamtshela ngisho ukuthi wayengubani bahlala ngezinqa futhi izinyanga abathakathi zasukuma zishaqekile yini le nto entsha na basho futhi amakhosi ayeshayiselwa umoya ngezishayisa moya yenze ezishayisa moya zime kodwa wathi ekhugwaneni lakho lapho uhlala khona kukhona isithombe senkosi yami silengodongeni futhi uyise nonina emuva phakathi lapho namakhulu ezinkulungwane zabantu asukuma ukufakazela iqiniso futhi wathi manje lokho unomfo wenu obegibele imbuzi ephuzi noma yinja futhi walimala umlenze wakhe futhi uhamba ngenduku yokugugela futhi ukhona emhlanganweni kodwa ukukholwa kwakhe khona manje kunqobile futhi usephilisiwe ngoba ngani na lokho kwethusa umlungu wayengakwazi ngisho ukukhuluma ulwimi lwakhe wayengamtshela ukuthi wayengubani nokuthi kwakwenzekeni kwakuhlobo luni lwamandla lawo na futhi umfana wakuzwa lokho ngomhumushi futhi waphonsa phansi izinduku zakhe zokugugela futhi nangu eze gijima futhi egxuma ngenxa yenjabulo futhi lapho umfo wabo wayengazi ukuthi isiphi isandla sokudla nesobunqele kodwa wacabanga ukuthi ngangizama ukumenza asine ukusina kwabomdyabu ebona umfo wabo egijima futhi exuma kwenze into ethize kuye futhi wedlula izithiyo zesono zokungakholwa futhi ngabuke emuva futhi kwaba nombono owamtshela ukuthi akame ngezinyawo zakhe wayesephulukisiwe futhi umfana engenabo ngisho ubuhlakani obenele nengqondo yenele ukwazi ukuthi ngangitheni ngemuva kokuba umhumushi wayemtshelile futhi wayeneketango entanyeni yakhe futhi ngalibambe iketango futhi ngathi uJesu Kristu yakusindisa sukuma lo mfana wazalwa ehluphekile wama ngezinyawo zakhe hhayi lokhu kuphela kodwa esesengqondweni yakhe kahle izinyembezi zehla ngesizwe sakhe esimnyama futhi inkazimulo kankulunkulu yawela phezu kwaleyo ndawo lapho kwaze kwathi izinkulungwane ezingamashumi amabili nanhlanu zabahedeni uqobo zaphulukiswa ngasikhathi sinye ngenzani na ngokuso kulandelayo ngangizihlalele efasiteleni emva kokuba imeya yedolobha isifikile yathi buka ngalelo fasitela unesimanga futhi ngokuso kulandelayo nakho kufika amaloli amakhulu ezinkomo ayisikhombisa egcwele izinduku zokugugela nezihlalo ezinamasondo nezinto ehla ngomgwaqo nabantu ababekuwo ebusuku bakuthangi behla ngomgwaqo amazulu namashangayi namabazuta namaxhosa zonke izizwe ezahlukahlukene ezazila zodwa wayenokuthula bebambeleke zandla becula konke kungenzeka kholo kuphela ngolwimi lwabo lomdabu ngaphakama efasiteleni ngase ngiphakamisele izandla zami emoyeni ngase ngiphendula umuso omangalisayo umsindo omnandi kangaka obungasindiswa lusizi njengami kwakungukubuka okukhazimulayo lamehlo ami cishe ake akubona ngaze ngabona inkosi embonweni ngaleso sikhathi kuyini na kunyakazisa ukuthule labo bantu babengekho kwabantentayo babengakaze bakuzwe ngaphambilini futhi lapho bekuzwile njengobululo bofana nomntwana bavele bakuhlwitha ilokho kuphela kwakukhona bavele nje abadinganga kubani nokuhlinzwa bavele bakubone nje base bekulandela futhi kwase kungokwabo kwakungekho muntu owayengabatshela noma yini ehlukile base bevele bekubonile kwenzeka manje uma inkosi uJesu saphila futhi lapha eJeffersonville eIndiana kulawa ama-United States aseMelika uma nje engukulunkulu ofanayo waye lapha ngobunye busuku ukunikeza lowo mshumayeli oyimpumputhe yokubona kwakhe uNkulunkulu ofanayo wanikeza lowo mntwana omncane owayenelukho emiye esifo sokuphelelwa igazi efa. Ngingathi odokotela ngokusuku olandelayo bamemezele ukuthi waye kahle. Maduzane nje ngithole udatshana lwakho khona lapha. Ngiyakholwa kwenye yalezi zincwadi. Angina siqiniseko ngangiyifunde nje ngelinye ilanga futhi ngicabanga ukuthi ngayibuyisele emuva kwenye yalezi zinto lapha. Ngingahle ngingabi, angina siqiniseko kodwa ngangifunda udatshana kwenye ye nanto khona lapha elinye lamaphepha phezulu lapha noma kwakusemkhankasweni wami yokugcina phezulu lapha udatshana ephepheni lapho kwakukhona isifazane nge kwakuse Burlington eVermont futhi wayephoxeke wonke akalithelanga ekati lomkhuleko kubafana ngalolo suku futhi uJean noLeo noBilly nabanye bazoba lapha owaye lapho futhi wayehleze muva le futhi ngokungazelele wazibuza ukuthi kungani engakwazi ukungena kulowo muko omkhuleko futhi umuntu okuqala wakhuphuka futhi wathi ungunkosikazi sibalibani uvele endaweni ethize nokuthile okuthile okwenzekile ngaso leso sikhathi wephula kuleso sithiyo wathi ngiyabazi lowo sifazane futhi ngiyazi ukuthi iqiniso lelo kungengaphezu kokuthi wacabanga lokho enhliziyweni yakhe kwaze kwathi umoya ngcwele omkhulu wangibiza ngapho futhi wathi unkosikazi sibalibani ohlezi lapha emuva le okuphindwe kabili kwebanga lalesi sakhiwo nenekazi elincane ekugcineni lifake ingubo eluhlaza satshani wathi ngunkosikazi igama lingusibanibani wathi uhlushwa yisithuthwane unamalumbo amane noma amahlanu nsuku zonke futhi wathi futhi waxuma wema ngezinyawo zakhe kwakunguye lowo futhi washaqeka kakhulu wayengazi ukuthi enzeni futhi wathi hayi lokho kuphela kodwa uphatheke kabi kakhulu ngoba umnyane wakho use-Veterans Hospital futhi bakhiphe ngempela konke kwesisu sakhe futhi manje isifo sesingene kwenye ingxenye yomzimba wakhe futhi alikho ithuba kuye ukuba aphile kusho odokotela futhi yena nezinyembezi zakhe ezihlathini zakhe njengoba iphepha lichaza waphakamisa izandla zakhe ukuthi lokho kwakuyiqiniso ngaleyo nkathi nje embonweni ngambona yeza ekhaya futhi ngathi isho kanje inkosi ungakhathazeki uzoba sekhaya ephilile futhi ngokusuku olandelayo ngenkathi wayengenela ukuyohlolwa ukubahlinze futhi ngenkathi lezo zigaxa ezinkulu zesifo se-Hodgkin zazigqobhoza emzimbeni wakhe odokotela wathi angisizwa ngisho nesigaxa futhi odokotela bamhlola basithelanga isigaxa wamfaka kwi-x-ray futhi benza konke ukuhlola futhi wayephile ngokuphelele futhi ufike ekhaya ngosuku olulandelayo ephile saka. Ngani na ukukhola kungukunqoba likho ekhadi lomkhuleko akukho kubekwa izandla kukho lutho kodwa ukukholwa kungukunqoba kunqoba konke leyo yindlela. Mhlangano wami ucine Chicago kwakukhona inenekazi lekhaladi limi emsamo ngiyaxolisa ngikholwa ukuthi kwakungowesifazane omhlophe owayeme emsamo futhi ngobusuku bakuthanga owesifazane omdadlana waseSweden wayelapho noBilly wambona efikelela phansi futhi ufaka imali eningi kangako emnikeleni yenzela umfowethu uOsborne owakhe waseAfrika ubiza lweBlack Gold umkhankaso wakhe. NoBilly wathi kimi waye kwenza kanjani lowo wesifazane omncane mpofu egqoke ingubo encane ebukeka inamabala wayengake abe nayo kanjani leyo mali engaka kuba ayifake kulowo mnikelo na futhi ngakho ngenkathi uBilly eqala ephumba wathi nginika ikhadi lomkhuleko sithandwa wathi akusenawo wayengale kuJean noma kuLeo oyedwa waye banikeza futhi wabuza base bengenawo. Ngakho wathi tete wethu ngizokubona kusasa ebusuku bese ngikunikeza lilodwa wathi kulungile sithandwa futhi unyukela kuvulando sesitezi indawo ndawo futhi hlala phansi angikaze ngikwazi. Kweke lapho ngingena emsamo ngalobo busuku futhi wesifazane oyedwa wayesemsabo wayehlezi phezulu lapho futhi waqophoza leso sithiyo wangena endaweni lapho uNkulunkulu ahlinza khona ukukholwa kwakhe. lapho ngenkathi eshayayo kuleyo ndawana kwathi lowo sifazane omncane ohlezi phezulu ungaleya kulowo vulana osesitezi wesibili umuntu wesibili phakathi naleyo encane ingubo eyisikoshi igama lakhe ngukosazana sibanibani nobani futhi ukhulekele umyeni wakhe ongumhambisi emzileni kaloliwe ongezwa endlebeni eyodwa futhi wacishe waquleka wayengumluthela futhi lapho efika ekhaya nenkosi yathi isho kanje inkosi usephulukisiwe lapho efika ekhaya ngalobo busuku wayeme emnyango ejabula futhi ngawo lo mzuzu ofanayo indlebe yakhe iyavuleka ngenkathi ehlezi li esihlalelwe ehhovisi lomhambisi abesifazane abangamakhaladi behlezi laphaya bakubone lokho futhi bakholwa futhi wayekholelwa udade wabo owayeseneminyaka eyishumi esikhungweni sabagula ngengqondo eLittle Rock endaweni yokukhosela izinhlanya futhi umoya ongcwele ufike kuye futhi wamtshela ukuthi wayengubani nokuthi udadewabe wayekubani futhi wathi wayekade uhlanya olubhavumulayo engqubuza ekhanda lakho dongeni iminyaka eyishumi kodwa isho kanje inkosi usanda kuphulukiswa nje futhi ngokusokolandelayo ngenkathi bengena ngomnyango umatroni wamfica ememnyango ecela ukuphuma ngeyakhe ejwelekile imqonde kahle wathumele yizwi kudade wabe eChicago futhi wesifazane wamemeza kakhulu wathi nkulunkulu nomuza yilokho okushiwo emsabo izolo busuku walisithando ngiyazi ukuthi awunayo imali kodwa ngizokuthumelela ithikithi lendiza ngokushesha kukhulu fika lapha umhlangano uvala kusasa busuku futhi wesifazane wayekade esesikhungweni sabagula ngenkondo iminyaka eyishumi ngobusuku obulandelayo impela wamemsabo futhi unikeza uduma kunkulunkulu somandla kwakuyini na udadewabo wabhobokela kuleyo ndawo izinto zezwe azisho ukubhema kuphela nokuphuza nokugijimela umbukiso kusho kungakholwa wabhobokela kukho konke lokho waze wathola ukuthi ukukholwa kwakhe kuyenqoba wathi uma unkulunkulu engenzela owesifazane omhlophe lokho unkulunkulu angangenzela lokho nami owesifazane oyikhaladi uNkulunkulu wakwenza futhi uNkulunkulu uzokwenza ngaso sonke isikhathi lapho ukukholwa kwethu kunqoba ukungabaza akunendaba ukuthi kubi kangakanani wo uyaphila ngabe bakhona abantu lapho okwenzekile ukuthi ngabe seChicago ngalobo busuku abezwa owesifazane efakaza na phakamisane izandla zenu awu yebo buka yonke indawo lapha impela kwakulapho owesifazane wayekade esikhungweni yonke leminyaka kuyini na ukukholwa kungukunqoba manje leyo Jesu ofanayo lapho kulobo busuku khona ke uma ngingatetela ukukholwa kwami buye esithembisweni sakhe khona ke uzobuya ngo futhi yenze into efanayo uma ungatetela ukukholwa kwakho esethembisweni uma izokwenza kunoma kubani kini lihlezi ngaphandle kulezo zethameli nizokholwa ukuthi usaphila na ngabe yileyo ndlela enza ngayo ngenkathi esesemhlabeni na ngabe yileyo ndlela abapostoli abenza ngayo na uPawulu wabuka phezu kwendoda nokunye nokunye futhi ngenkathi uJesu etshele owesifazane emthonjeni ngenkathi owesifazane ethinte ingubo yakhe futhi waphuma futhi wahlala phansi waphenduka wathi ngubani ongithintile na wayengazi ukuthi ubani othintile ngakho wathi ngubani ongithintile na bonke bephika wathi kodwa ngibe buthakathaka amandla aphumile kimi futhi waqalaza waze wathola isifazane owayekwenzile wayenomopho futhi wamtshela ukukholwa kwakho kuthole ukunqoba uyini na akazange athi ngikuphilisile wathi ukukholwa kwakho kukusindisile wenzeni na ubunokukholwa okunqobayo okucindezelayo okucangatha konke okungabaza ngoba wathi enhlizweni yakhe uma ngingathinta ingubo yakhe ngizosinda uJesu wayefanele athathe lokho ngokuthile ayekucabanga engqondweni yakhe uqobo nanti izwi lakhe uqobo elisho ukuthi ubezoba lapha ngalolu suku futhi enza kufanele lokho kwenza ngaleyo nkathi kusezikashana neze angeke lisengibone nokho niyongibona nina imisebenzi engiyenza yonani niyakuyenza ngisho neminingi kunalo niyoyenza ngiya kubaba wami futhi niyokwenza eminingi kunalona nakho siphila kulolu suku lokugcina uJesu lapha masikhuleke futhi masikhole futhi kholwane ngenkathi ngisakhuleka
Lord here is a group of people And you're a great God.
Nkosi nanti iqembu labantu futhi ungunkulunkulu omkhulu. Siyabona ephephelini lapho owaphilisa khona izicuku, lapho khona uhambweni lukaIsrayeli uMose ngekathi bephume ehlane kwakungekho noyedwa umuntu obuthakathaka phakathi kwabo. Wena ungudokotela omkhulu, wena ungudokotela ohlinzayo omkhulu, futhi manje Nkosi makuthi laba bantu abalapha abagulayo kulobo busuku emzimbeni wabo noma emphefulweni wabo ukuthi nje bengahle manje banikele udaba lwabo ezandleni zakho inyanga enkulu. Futhi bahlize baba kuze kubeki lapho konke kungabaza kwabo kuzosuzwa. Manje izwi lakho lasho ukuthi wena nguye ezele namuhla laphakade. Siyakhuleka ukuthi usebenzise lokho kube ngummeze, futhi wehlise lowo mmeze, futhi uzimemezele wena uqobo ukuba ube ngokufanayo. Ngizoba nani ngibe kini.
And then, Lord, when the people see that you are
bese kuthi ke Nkosi uma bantu bebona ukuthi wena ulapha sengathi kukhona kwabo kungakhuphuka ngaphezu kwaso sonke isifo esikhona endlini kwesono noma ukugula, futhi baphulukiswe ngokuba sikucela egameni likaJesu. Amen.
Can you realize or appreciate the position?
Ningabona noma nithakasele indawo engifaka kuyo na. Manje bukani lapha, kukhona okungenani abantu abangamakhulu amabili namashumi ayisihlanu abamile lapha noma abangaphezu kwalokho. Ngiqakele ngiyacabanga bangaphezulu, angazi kodwa kukhona isixuku esikhulu sena ngingasazi. Bangake lapha bangazi, uyazi ukuthi angikwazi noma angazi ukuthi yini engalungile ngawe na. Phakamisa isandla sakho. Yebo mnumzane, awu nakho-ke yonke indawo impela angazi, kodwa yena uyakwazi. Manje uma ezo uma nje nizozi letha qobolweni kuyena, futhi nimvumele akhulume kini ngokukholwa okufanayo lokho owesifazane enakho, nizomkholwa na. Uma kunjalo, uma noma yini iqiniso elifakazelwe, iqiniso elifakazelwe. Uma omunye umuntu ehlela lapha futhi athi ndineselabo somdlavuza, wakhipha umdlavuza lapha wawungena esimweni esibi, futhi wehlisela odokotela lapho futhi wafakazisa kubo ukuthi umdlavuza wawungelashwa, wonke umuntu emhlabeni ubengagijimela kulokho kulezo selapho. Ngani mfowethu, ngimbonile uJesu Kristu elapha imidlavuza eminingi kakhulu, kodwa nokho ubuza into eyodwa kuphela uma uzokholwa. Lokho kubonakala kuyinto enzima kunazo zonke. Ngimbonile vula amehlo ezimpumputhe enza abakhubazekile bahambe. Ngimbonile vusa abafileyo emva kokuba kade sebefile bemenyezelwe ngudokotela. Izinto eziningi kakhulu bekungathatha, bengingeke ngibhale imiqulu yezincwadi kuxoxa lokho engimbone kwenza qobo lwami, futhi nokho kunzima kakhulu ukukuthola ukukholwa. Manje uma nonke nina abantu eligulayo phakathi lapha, ngifuna wonke umuntu ahlemiphe ngangokunokwenzeka. Manje ngiyakholwa, ngiyikholwa elikhulu emadlingozini. Ngiyakholwa noma yini engenawo amadlingozi ifile. Uma inkolo yakho ingenawo amadlingozi amancane ngayo, ungcono ingcwabi. Isizathu kepha kukhole isikhathi sezinto zonke. Uma uza kimi futhi ngingakunika khona futhi uthi futhi Branham ngifuna amadola ekhulu, ungafika uhlonipheke ngempela bese uthi futhi Branham ngidinga kakhulu impela amadola ayikhulu, futhi uyazi benginamadola ayikhulu ephaketheni lami, futhi uyakholwa ukuthi phezu kokwami ukusebenza ngozwelo lwami ukuthi bengizokunika lelo amadola ayikhulu. Awu manje ubuyoma lapho ngenhlonipho ulindele ukwemukela. Kodake lapho ngikunikeza lawo madola ekhulu, ungavele umemeze kakhulu njengoba ubufuna. Unamadola ekhulu esendleni sakho, niyabo. Manje kodwa uma uza, uza ngezinhlonipho, ungezi umemeza bese ungicela amadola ekhulu. Ngingahle ngingakuqondi, niyabo, kodwa uyeza ungicele bese kuthi ke uma ngikunika amadola ekhulu bese uqale kumemeza. Ngakho lapho masize kuNkulunkulu futhi simcele ukuba ahambise umoya wakho ongcwele ngaphakathi kwezindonga noma ngaphandle kwezindonga noma ngabe kukuphi. Ngikatshela ukuthi umi kuphi noma ngabe kukuphi anginendaba uma kungaphesheya kwezwe futhi ukhululekela umuntu othize uzokuhambisa futhi ake sibuke nje uNkulunkulu wathi ngilingeni leyo indlela enhle yokufakazisa ukuthi uNkulunkulu unguNkulunkulu noma cha ngilingeni kusho iNkosi manje uma enguNkulunkulu kholeke futhi siyazi ukuthi unguye asimcele ukuthi enze izinto lapha kulobu busuku lezo azenza futhi kholeke angeke nidingeke ukuba nize lapha futhi uma sekwenziwe kungenani abantu abathathu abehlukene kunqamula sakhiweni uma kwenzeka uma kugadla kubantu engibaziyo angifuni ukukwamukela lokho njengokukodwa yabo ngifuna khona ukuba kumuntu engingamazi manje ngokwazi izifo munye kuphela umuntu phakathi lapha engibaziyo wa noma yesiphi isifo futhi lokho akusizo isifo lo ngowami nomuhle nomnene umngane omncane uEdith Wright ohlezi emuva lapho ngiyamazi usehlupheke iminyaka samkhulekela futhi akakaze aphume ebuhlungwini ngale yonkathi sekube isikhathi eside kodwa inkosi ayigaze iyikhulule intombazane ekuhluphekeni kwayo ngiyazi ukuthi yini engalungile ngo-Edith ngaphandle kwalokho angazi muntu phakathi lapha ukuthi sifo sini onaso kodwa uma ungazi khona ke ngingancamela ukuthi kube njalo ukuze uzobona ukuthi akusimine leyo inkosi manje khulekani ngizokhuleka futhi asiyikholwe nje inkosi futhi manje dadewethu kethi phansi nje njengoba ungeza ngifuna udlale inyanga enkulu manje eseduze uJesu nozwelo ngibuka ngaleya lapha kumfowethu Banks Wood umngani wami noma ngubani uyazi owazi umfowethu Wood lapha ethebelekele ungomunye wabaphatheli lapha kodwa ekuqaleni wayengufakazi kaJehova mpela lokhu kwakuyinto kuye kodwa ngikathi efike eLouisville ukufuthi ebone inkosi yenza ukuthi le wayenomfana okhubazekile uhlobo luthile lwesifo esigoga izitho zomzimba kubantwana sasidonsele phezulu umlenze wakhe futhi walandela imihlangano ngangingazi angikaze ngizwe ngaye kodwa ngenkathi ekhubukela lapha kwenye indawo ngibuya phesheya kwezilwandle ngivele esudeni ngihlezi emuva lesakhiweni ngalobo busuku inkosi uJesu yabiza kulowo mfana uDavid futhi yamphiliza futhi namhlanje umfana kunzima ukuthi azi ukuthi yimuphi umlenze okwakuyiwo aphiliswa kuwo niyabo wo amakhulu ezinto uma nje ukholwa manje singesikhathi ngingacabanga ngaso futhi ngakucela ngempela lokho ngiyakhumbula kwakungibona abantu abangama-amishi ngiyakholwa noma ama-mennonite oyedwa esakhiweni namanenekazi abancane fake amakebisi awo amancane lokho okungibangele ukuba ngicabange lokho ngangise Fort Wayne eIndiana futhi kwakukhona intombazane encane engummennonite eyayimukele umoya ongcwele noma kungenzeka ukuthi kwakungumamishe kwakungenye yelabo omunye walabo bantu kungaba amamennonite noma amaamishe futhi yayiyintombazane ethandekayo futhi yayidlala inyanga enkulu manje seduse uJesu onozwelo futhi kwakukhona ingane ncane eyilethwe ezingalweni zami eyayikhubazekile futhi ngenkathi ngikhuleke ingane encane yaphulukiswa yavele yaxuma yaphuma ezingalweni zami futhi yagijima yedla emsamo nomama waquleka futhi intombazane engumamishi noma yamamennonite yayilazi nenekazi futhi yona umoya ongcwele wayishaya futhi yaqala ukumemeza futhi yaphakamisa izandla zayo futhi yagijima yasuka opiyaneni futhi upiyano alukaze lugeje inoti ludlala inyanga enkulu manje eseduze uJesu nozwelo beza ngalezo zikhala zezihlalo bevela kuye yonke indawo abantu babenqwabelana kumunye nomunye futhi lawo mapathini ezinyele ndlovu ehle nyuka inyanga enkulu manje eseduze uJesu nozwelo futhi bona belele kuyiphansi ezikhaleni zezihlalo benqoba ngovalo noma ubukhona bukamoya ongcwele usaphila usenguJesu manje asiyamisho ngokuthula nje lelo mzuzu nje khona ke thina khona ke sizobona ukuthi inkosi thini wonke umuntu manje zihlele ekukholweni qalani ukubuka ngalendlela futhi nikholwe ngayo yonke inhliziyo yenu
the great
Nkosi Jesu, ngiyakhuleka ukuthi uzokwembula okukulezi zinhliziyo ngegama lika Jesu. Manje nina bantu abagulayo qalani nje ukukhipha konke kungabaza abaningi benu abakazi bakubone lokho ngaphambilini thanini ngiyakukholwa noma kanjani Ngiyethemba ukuthi angishisekeli ngokweqile kodwa kubonakala nje kimi manje njengokuthi ngingena ekumbini lami ngidonsa umnyango ngiyawuhlanganisa ngingene ekamelweni eliyimfihlo futhi ngivale iminyango ngisanda kuvalela zonke izethameli kuyo yonke indawo ngalapha manje niyabo futhi ukhuleke kubaba obone kusithekeni futhi lo obone kusithekeni uyonivuza obala cela futhi yakuphiwa funani niyofumana ngonkothani kuzovulwa ngokuba wonke umuntu ofunayo uyafumana ngicabangeli lapha manje lokho enikubonayo esithombeni lapho ukukhanya indingilizi akukude kungumahluleli wemicabango nguKristu. Kuseyisikhashana ngivela kuNkulunkulu futhi ngizobuyela kuNkulunkulu. Wakwenza wabuyela ngqo emuva kulokho ayeyikho lapho ebuya futhi uzoba semzimbeni wenyama njengoba wayenjalo iNkosi uJesu. Ngakho uthi mfuthi Branham wenzani na ngiyazinikela nje iqobo lwami manje lokho ngimi lapha nje lokhu akusiwo umbukiso manje qhabo mnumzane ningakucabangi lokho nizoba semihlabathini emibi ngokuzama kuzama ukucindezelela ukungena endaweni ethile izwi likaNkulunkulu lisengozini ngishilo ukuthi wayenguye ukuba ke belinge njalo na uhlala njalo eligcine izwi lakhe angikusabi lokho
someone somewhere will strike that hem of his garment the bible said he is now right now a high priest
Othile ndawo uzoshaya lo mphetho wengubo yakhe iBhayibheli lathi unguye manje khona manje umpriesto omkhulu nokuzwelana nobothakathaka bethu
You're looking at me so sincere lady
Yangibuka ngobuqotho impela nenekazi ngihlezi lapho ugqokele ngubo eluhlaza siphakaphaka angekwazi wena angikholwa angibonakala ngithola ukuxhumana noma kuphi nokukholwa kumuntu othile mhlawumbe bekungasiza lesidingo sikaNkulunkulu na uma ngiyisihambi kuwe phakamisa isandla sakho Angikwazi kodwa wena uyangazi kulungile anginalwazi ukuthi yini oyizele lapha angekaze ngikubone empilweni yami njengoba ngazi mhlawumbe kade usemhlanganweni wami ndawo uma iNkosi Jesu izongitshela ukuthi yini inkathazo yakho ubunga kukholwa na uzofanele ukukholwe uma kuyiqiniso futhi mhlawumbe lokho kuzokunikeza ukukholwa kwabanye ukuba kuye ekusebenzeni niyabo angazi ngikubonile nje uhleli lapho ungibuka awuzange ususa amehlo akho kimi usondele Lona sifazana hlezi ngaphambili lapha ngiyamazi laba bantu lapha ngiyazi bengingacabanga ukuthi ngiyakwazi angikwazi kodwa yena uyakwazi futhi uma unesidingo njengoba nje ubukade umile lapha emsamo
Yes
Yebo manje noma ngubani angabona ngiyethemba ningabona kubukeka kimi ukuthi osifazane uyafiphala ngempela kodwa unokuthile okunye okungalungile unesifo sesikhumba kunjalo phakamisa isandla sakho uma lokho kuyiqiniso kusemzimbeni wakhe ongakhombisi kepha unazo kunjalo Niyabo ukuxhumana nje ngenkathi wathi sibheke futhi ngenkathi besamqolozele uPaul wathi ngiyabona ukuthi unokukholwa ukuba uphulukiswe Uthwani ngenenekazi elincane lihlezi eceleni kwakho na kuthi akube uhlobo lokubhobokela esithiyeni kuye ngoba ubekhuleka naye angikwazi siyizihambi omunye komunye kunjalo Umomoya ngcwele uzokwembula kimi ukuthi yini ikhathazo yakho noma ukuthi uzele ini lapha noma into ethize empilweni yakho owaziyo ukuthi angiyazi uzokhole ukuthi nga ukuthi lawo mandla amandla awumfutho angabonakali avela kuKristu na ngifuna ukukubuza ukuthile khona manje unomuzwa kuwe omnandi ngempela omnene umuzwa othobileyo uma lokho kunjalo phakamisa isandla sakho niyabo yilokho ke Ngaphezulu kwakho ngqo kumi lokho kukhanya futhi uphethwe inkathazo esuka ezinyaweni nasemilenzeni yakho kunjalo kunjalo na vayizelisa lelo duku kubantu uma kunjalo ukuze bezobona ngicabanga ukuthi uyophinde ukhathazeke ngakho futhi
what's doing that
Lokho ngokuthi yini yenza lokho na yini kunabantu engingakaze ngibabone empilweni yami yini kwenzayo na lokho kubili kunensizwa ehlezi eceleni kwesifazane ngokhona lapho manje futhi iqale ukukhala ezinkembezi masinyane nje lapho lokho kushaya kuyinto ethize enye mayelana nalowo wesifazane qhabo insizwa qobulwayo ikhathazwa umphimbo wayo nekhanda kunjalo ngikholwa ukuthi uyisihambi kimi insizwa ngikaze ngikubone kunjalo 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 phakamisa izandla zakho kunabantu abathathu abahleli ohlwini angikaze ngibone akukho kuxhumana empilweni yami kulabo bantu nizokholwa na omunye umuntu ngakule ndlela manje ophakathi lapha bangaki abagulayo nabadingayo ngakule ndlela na phakamisani izandla zenu wonke umuntu ngakule ndlela odingayo wo nje kundawo zonke kulungile manje qhubekani nje nikholwa
The man sitting looking at me, you must find Christ or die.
Indoda ehlezi ingibuka ufanele uthole uKristu noma ufe umdlavuza uzokubulala uNkulunkulu ngumphilisi.
This elderly lady sitting here.
Leli nenekazi elikhulile elihlezi lapha khona lapha esihlalweni lihlushwa inkathazo yesisu nesifo sabathambo lokho kuqinisile uyakhole ukuthi sekwenziwe na
You looking around at her
Uyamqalaza uyakhole na unesidingo sika Kristu na uyangikholwa ukuthi nginceku yakhe na leso simila ofuna sikhishwe uyakhole ukuthi uNkulunkulu uzokwenza na angisiboni simila kodwa silapho sisentanyeni yakho ngemuva mhlawumbe uma ngikutshela ukuthi igama lakho ngukosazana welshi ubunga ngikholwa khona ke na ngabe kunjalo na kunjalo akunjalo na kulungile angikazi ngikubona empilweni yami uyakwazi lokho ehe unokukholwa kuNkulunkulu kunophawulo kufa phezu kwesifazane omncane ohlezi lapho umdlavuza futhi uyakholwa nenekazi ukuthi uNkulunkulu uzokusindisa na uyakholwa na uphethe ngumdlavuza yithunzi elimnyama elilenga phezu kwakho ngiyakutshela manje sekuhambile uma uzokholwa
I don't know the woman I've never seen her in my life I don't know any of these people as far as I
Amen
Will you believe?
angimazo sifazane angegazi ngimbone empilweni yami angazi nayimuphi walaba bantu ngokwazi kwami uzokholwa na
Looking at a man. I don't guess I ever seen him before in my life. He suffers with a hernia.
Ngibuka indoda, ngicabanga ukuthi ngake ngayibona phambilini empilweni yami. Iphethe yisibhono, uyakholwa ukuthi inkosi izokuphilisa mnumzane ngaleso sibhono ikusindise na?
Your wife has a nervous and a weakness. Reverend Reed. That's your name. I don't know you. You're not from this country anyhow. You're a Mohai. That's correct. That's right, raise up. It's all over now. For you and your wife, Bo.
Nkosikazi wakho unokwethuka nobuthakathaka mfundisi Reed lelo yigama lakho angikwazi awusuye kulelizwe empeleni ngowase Ohio kunjalo uma kunjalo sukuma sekuphelile konke manje okwakho nomngakho nobabili khona ngayo yonke inhliziyo yakho ungakholwa manje na
way back down this line back towards this way can't you see that light hanging right there
Emuva le phansi kulo muqa emuva ngakule ndlela awukuboni lokho kukhanya kulenga khona lapho na ngowesifazane ophethwe ukutheleleka ngegciwane ezazi ngoku lo muqa lapha
You're not from this city You're from a place called Columbus, Indiana
Usuye wakuleli idolobha ngowasendaweni ebizwa ngeColumbus, Indiana. Igama lakho
ngu-Elizabeth.
Uhlala emgwaqweni obizwa ngo-Ohio Street. Inombolo yakho ngu-1932 Ohio Street. Hamba ukholwe kukushiyile manje. Yiba nokukholwa.
And now that spirit moves. It goes this way over here.
Futhi manje lowo moya uyahamba uhamba ngalendlela ngapha uya endodeni futhi kungukuxhumana okuthile qhabo kuyisuka eColumbus futhi iphethwe yisimo seso nesilonda esisemathunjini uyakholwa ukuthi inkosi uJesu izokuphilisa mnumzane ikusindise na Nemshana wakho mncane othezi phambi kwakho lapho ingane kaTate wenu ibinohlobo oluthile lwesifo sabathambo futhi angeke sisadla manje wenza uhlobo olufana no ulakanyana kukho uma uzokholwa ngayo yonke inhliziyo yakho ungasindiswa yiba nokukholwa kuNkulunkulu
How many of you believe now?
Bangake yini okholwayo manje na ngibona elinye ithuzi lomdlavuza lihlezi lapho uma uzokhola ngayo yonke inhliziyo yakho dadewethu kuzokwenziwa ngabe ukukholwa kwakho kudlulile kulowo muqa wokungabaza manje na bangake okholwayo ukuthi ukukholwa kwenu kwedlule umuqa wokungabaza na phakamisa isandla sakho khona ke yini esele ngaphandle kokugijima ukhululekile na sekuphele nya Lamantombazanyana hleli lapha esihlalweni ngiyanazi benginganazi kusuka izolo busuku kodwa sengiyanazi manje ngizwe ngani namuhla ngomkambi igama lika mama wenu kwakungufalkasini ngaphambi kokuba ashade futhi leso yisifo okungekho muntu waziyo ngaso iminwe yenu ithola ukutheleleka nje futhi nithola isifo segazi esifana noma okuthize ezandleni zenu nento yokuqala uyazi iminwe iyasuka nokunye nokunye nobabili mantombazanyana Ningamani ninikaze abancane amahla amabili ngiyamazi umama wenu ugogo wenu waphulukiswa ngobunye busuku ngenkathi ngangiye kuye eminyakeni ngamashumi amabili nokuthize edlule ne-TB kunjalo unkosikazi Falkasin
God rebuke that devil
Nkulunkulu mkhulu lo devil uvimbayo nina mantombazanyana mahle angathi amandla avusa uJesu ethineni angayilahla leyo nto ingaphinde inikhathaze ntobo ngisho lokho ngegunye lezi likaNkulunkulu nifanele nimthukuthelele udevil uNkulunkulu sinikeza ukunqoba sinakho khona manje lokhu kunqoba kunqoba yizwe ngisho ukukholwa kwakho Nonke nina enikhola ukuthini philisiyenga amandla akhe imali kezinyawo zenu futhi nimnika untumo yonke indawo esekhiweni phakamisani izandla zenu manje futhi masimdumise ngiyabonga Nkosi Jesu ngamandla akhe aphulukisayo lokhu ukukholwa kunqobayo lokhu kungukunqoba ngisho ukukholwa kwethu manje siyabamemezela ukuthi baphilisiwe egameni lenkosi uJesu Kristu siphe khona Nkosi Ngomdumisa kethi ngomdumisa niwedlulile umuqa oyisithiyo na Kulungile woza dalo manje ngisakhole namanje bangani ukuthi angeke nikhuphukele kuleyo ndawo angeke nivumele udevil anqobe lolu hlobo lomhlangano asikho isizathu sakho ivangeli sesishikeliwe futhi uKristu lapho kukuqinisekisa udevil ungumqambi manga nonke niphiliswe ngoJesu Kristu Cindezelani niphumene lokho kukhona lapho nakho la kukhona kungokwenu ungabe usantanda yiba ngogcinile Calvary bese umnika utumo nenkazimulo mtshela ukuthi uyamthanda mtshela ukuthi uyamthakasela futhi wedlule lowo muqa ohlukanisayo futhi uNkulunkulu uzokuphilisa futhi akusindise kusho ngempela ungaveli ukusho nje kusho ngokusuka enhlizweni yakho futhi umnika utumo Usubekizweni yakho manje phezulu le Labala naye ibala lokungabaza sengiphilisiwe manje ngemivimbo yakhe ngiphilisiwe ngingowenkosi izifo zami sezihambile ngizomdumisa ngizomdumisa ngizomnika inkazimulo ngizomemeza ukunqoba ngizomtshela ukuthi ngiyamthanda ngiyamkhola ngikhululekile haleluya Ngoke laphobokela kulo
Hallelujah Hallelujah
ukuqhubekayo ukuqhubekayo nje kwegazi. Zani goes, and I'm done now. Dumzen, Christ, Casimulayo, Gunugun, Casimulayo, Osala, Colan, Jalo, Manja, Jehovah, Gunugun, Chesamental, Jalo, Con, now Gunusu. Misebenzi yakhe izimanga futhi yamangalisa kanjani izibonakaliso zakhe nezimangaliso sezedlule ukuthola. Wo, kuyamangalisa kanjani. Wo, uyakhazimula. Bangakakini abezwa ubukhona bukaNkulunkulu khona manje na impela manje makuthi konke kungabaza kushabalala kini. Niphilisiwe ngemivimbo yakhe, niphilisiwe sekuphelile. Dumisani futhi nimnike udumo. Moya ngcwele wehla nxa zonke esikhiweni, indikilizi yokukhanya enkulu izungeza indawo. Kumangalisa kanjani, simthanda kanjani. Kuyiko ngombono wami njengomoya ongcwele nje owehla ngosuku lePentecoste owagabula izibopho kwenzekile ngaqaphela nje umile lapha emhlanganweni umfowethu wamaMennonite e-Indianapolis uyangena futhi bekade enesithuthwane eminingi iminyaka eminingi futhi umoya ongcwele wambizela ngaphandle emhlanganweni ngikholwa ukuthi kwakulapho futhi akakaze abe nelumbo inkosi uNkulunkulu yamphilisa futhi yamenza waphelela wasinda umshumayeli wamaMennonite. Oh, kamangalisi yina kekho waziyo kulabo abanambithe ubuhle bakhe, uyazi ukuthi muhle kanjani. Manje bangani ngombono wami lena yinkolo yakudala lapho inkosi uJesu Kristu ingena phakathi kwethu futhi sibusisa. Siyajabula kakhulu ukuthi ulapha. Ngiyakholwa ukuthi wonke umuntu osebukhoneni kwaNkulunkulu njalo khona manje uma ukukholwa kwakho kucwilise konke kungabaza ngemuva ukhululekile manje nje ungalokothi ubize noma yikuphi kugula kusukela manje kuqhubeke qhubeka unikele udabo lwakho kudokotela oyedwa lunikele kuJesu manje ukuhlinzile futhi wasusa konke kungabaza ukuze ube nakho. Inkosi kubusise.